Kunakuzolunga kusemnyama kwesikhashana ngiyabhala cikizele nemizamo yami ihlangana ngibhala mihla njalo kodwa ke kofisa ungithathe ngibhala kuphela ipheji ngizongisole namagama ngibhala ingoma ekhalisa abantu benguzigama kubuhlungu ukubika yonke indaba ngichazo lwami udaba ngikhulele emakhaya ngivize mina ngidlala udaka manje ngikhulile nami kwamele ngivuke ngiyobhanta phantela umndeni wami ngibekise inkwe ekhaya ngizamele ugogo wami intombi yamaswazi ungikhulise kamnandi ngifundisa nokuthanda kona bengingekho lula kodwa ngeke ngisakhala nethemba lokuphumelela umusic nginika imali lokuphumelela nami ngibe mnandi empilweni yami nami ngasola imali bhekanyabhala nami sengagudla amathafa bhekanyazama ngifuna ukuphila impilo emnandi phile kamnandi kujabula abazali ekhaya eshile untshwana
ngiyahamba ngofuna impilo engcono e-154 sophumelela uma singabambelela Sophumelela, uma singabambelela Awungiyahamba, yofuna impilo engcono E-154 Sophumelela, uma singabambelela Sophumelela, uma singabambelela Sophumelela, uma singabambelela
Sometimes nokucabanga ekhaya phansi ngikhule khona kumele belale bedlile bonke bathembele kimi si ukuhlupheka istokfela mngana nami nawe kokufica mina ngiyavuma kunalutho kodwa ke ngihlezi ngiqinile qini idolo mtasekhaya noma ngabe usola imali qini idolo mtaka baba noma ngabe sikhe span konke kuzolunga ngekudala cela kungaphela amandla izinto zojika ngekudala
awungiyahamba yofuna impilo engcono E-154 sophumelela uma singabambelela Sophumelela, uma singabambelela Awungiyahamba, yofuna impilo engcono E-154 Sophumelela, uma singabambelela Sophumelela, uma singabambelela Sophumelela, uma singabambelela